Senantolantan bunagun kan diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba Coupe du Monde Qatar san wɛrɛ 2022 eliminatɔriw ko don a tile 4nan min be Mali ka kulu kofɔ o tana kunu kari ɔktɔbru kalo tile 10 san 2021 Kenya ni Mali ye ɲɔgɔn sɔrɔ Nairobi Kenyakaw fɛ yen. Kenya binna Mali ɲɛkɔrɔ kanankolo celu kelen Mali kanu na. Halisa o kunu kelen na Mali ka kulu ɲɔgɔndan tɔ kelen eliminatɔri nunu hukumu kɔnɔ tile 4nan ko don Uganda ye sebaaya sɔrɔ Rwanda kan celu kelen ni kanankolo. Eliminatɔri nunu tile 5nan kɛnɛ kan Rwanda ni Mali b'o tan. Tile 6nan Mali yali ni Uganda b'o tan. O ɲɔgɔndan fila bolodalen don ka bila novanburu kalo nata la san 2021 in na. Nka yan'o cɛ tile 4 tɛmɛnen kɔfɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Mali bolo kuru 10 boko 4 sebaaya 3 filɛ ni bin 1. Jɔyɔrɔ 2nan o bɛ Uganda bolo kuru 8 jɔyɔrɔ 3nan Kenya kuru 2 jɔyɔrɔ 4nan laban Rwanda kuru 1. Ka bɔ senatolantan bunagun kan ka kuma sanfɛcɛliw kan basikɛti ko don Mali ka sɛzɔn 2020-2021 o final Kupu du Mali hukumu kɔnɔ minnu be cɛw ni musow kofɔ o ɲɔgɔndanw tana sibiri tɛmɛnen ɔktɔbru kalo tile 9 san 2021 Palais des Sports Salamatu Mayiga la Bamakɔ. Cɛw fan fɛ AS polisi ye jɔnjɔn ta ka bɔ AS Mande ɲɛkɔrɔ. Musow fan fɛ Joliba Athletic Club ye jɔnjɔn ta ka bɔ Stade Malien de Bamako ɲɛkɔrɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traore ka laseli don.